wengine wanataka fame, easy hazikosi every single time we pray. Tukizipata tunataka more, baba tukikosa you're the one to blame. Kuna kitu leo nimekam kuse, umeniweza Bwana wangu, oh, umeniweza, ah, Bwana wangu, oh, 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 oh. Hey. Baba, mbona ukapenda mtu kama mimi, ukaniita hata kabla mimi kuamini. Kuna mambo mengi ya cannot explain. Na sasa uwepo wako pumzi yangu, neno lako taa ya miguu yangu, umenitosha, oh, lazima niimbe. Niweze leo and every other day.